Azimai muri bano nonse wozungulira bano ndifuna kukuuzani akazi awiri adagona nyumba imodzi adali ndi anawo wina wakanda wina nso wakanda tsopano adali nyumba ndiye winayo adafa mo nyumba mo tsopano pamene paja adafa nyumba moja anayamba kukanga na akazi aja uwanga ndi uyu wa moyoyo iye ati iye aiwako ndi uyu wakufayo iye aiwanga ndi uyu wa moyoyo tsopano adati chabwino tiyeti pitani kuula ndipo adawombeza konse kupita maula kuwombeza ndawombeza kuti tipeze mwini mwana ndipo tsopano pamene paja adalipo mfumu wina dzina ake adali Solomo ipo akananyoza poyamba kuti ah mwana wang'ono uyu angakhoze kuweruza mulandu wathu sangathe kuweruza mulandu wathu iye sadzautha anapita mwa akulu onse kufunsafunsa kuti iye uja adzautha mulandu mwa Solomo ndipo tsopano akazi awiri aja ananka pamaso pa Solomo ndagwada paja kuti mfumu ife tabwera ine mwanangayu mbakufa andipatsa mwanangayu mbakufa uyu ndi wamoyo koma wakufayo siwanga iya ndi wanzanga ndiye Solomo adati nanga muombeza monse mumalephera adati to monse mutalephera ndiye tafika pamaso pa inu mfumu ndipo mafumu ena adanena kuti ah kodi mfumu amene wang'ono uja angakhoze kukweruzani mulandu wanu sangathe iya ndiye lero tafika kuti ingakhale ikhale mfumu yang'ono adzatiweruza ndipo tsopano adafika pamene panthu chabwino fikani pafupi ndi ine tsopano anatiuza msikali wake katenge lupanga ija tsopano ana aja ayikeni apa tsopano ine ndifuna kuti tenga lupanga msikali uphe mwanayo ndiye uja adali ndi mwana wanzaja kaumbira chati ya ndiweni tinyalire pabodzi afe ndiye mfumu adati oh mwanesi wako iya yamula tenga chifukwa uyu mtima wake wanena kuti aphe kuti tinyalire pabodzi tsopano sadagona naye pa bedi bwino iya ananga utenga mabere aja nikumphinzira mphunozi poutakataka mwana uja alephera ndipo zimenezi zitisonyeza kuti ngati mukhala nyumba imodzi kapena mwana muli kumulera tsopano mudzipewa naye mabere aja adzikhala patali tsopano atayamwa unthawe pang'ono udathawa pang'ono iye adzakhala ndi moyo wabwino ali kupuma ngati alira udzangwira iye ndayandikira pafupi ndi bere ija zinatero anzanu aja pakugona nyumba imodzi tsopano lero anati a mfumu tenga 1936 analipo mpano pampatsa pano angadzaweruze mpatsa uno sangauthe iya ine 1936 pa steno 1626 ndinabwera pano nandikhala nthawi yomweyo padaoneka ngozi kuyesa mtima anga andione pamene ayima maganizo anga munthu anafera paphanga pamudzi pakairizipo patsinjepo ndi motokala kwathonje ndipo tsopano anthu aja anatenga anthu aja ndabwerano pamaso panga ndanena kuti munthu wina wafa ndi motokala apa ine ndinatenga galeta kuti chabwino ndipita kumeneko ndifuna ndikaone umboneche ndi chani ndiyene ndidapeza pamene paja wagani moto uja anali kumwamu wa mudzimo makaerezi muja tsopano gani moto pakupita anagwira pambuyo pache tsopano anagwira pambuyo pache anatsikira mutsinje pofuna kukwera iye munthu uja ndikufa posachedwa bidoni uja amene akatekenya gani moto uja sanadziwe pambuyo paiya anangoti gani moto ali bwino koma amudzi wakamwamu waja anati bidoni wapha munthu tsopano anthu akumwamu waja boma ine pakundifunsa ndati ndizoona chifukwa iwowa akuona motokala njira safuna kuopa iya amangothamanga ndi kugwira pambuyo kona driver ali kusamala injini ija kuyendesa kwake sakadziwa zili pambuyo pa iya tsopano anakhala pamene paja boma ija bwana baka ananena kuti chabwino zimene zindizoona chifukwa bitoni sanachimwe iya wochimwa ndi anthu amudziwo chifukwa iwo aziphetsa iwo okha chifukwa pakuyangana patsogolo ndi wapambuyo pakuti padali mtsinje sakadziwa za pambuyo iya ntchito ache ilongosera chani akuledzera aja tikaaweruza amene aja atapezanso munthu uko mkazi atamwamowa nayenso mwamuna ndakamwamowa mwanawo sadzamulera bwino iya pali akazi awiri wogona nyumba uyu ndakhala ni mwanace uyu ndakhala ni mwanace ngati sasamalira mwana uja sadzamulera bwino iya adzanamizira wanzace ndipo lero tikukusonyezani kulera kwa ana kukhale kolungama kulera kwa ana kukhale kwakuti kosakhala ni mamina ambirimbiri pamphuno iya adzangokufa ninamizira nzako kuti mwanangayo amphani nzanga chifukwa kudalera bwino iya ndipo tsopano onse aja pamulanduwo wa bidoni ndi kulera kwa ana kuja adandikhulupira kuti oh ni mfumu ya nzeru iyi kuchimwako sikudandigwera iya kapena kuchimwako bidoni sikudangwera iya anangotenga chiweruzo changa kukhala nacho pompano ndichocho muchikuthandizani dziko lonse munga kale mubonye miyala ya mbili ine nimbango kuyangana nikutia anthu awasadziwa kanthu kali konseya zitengani miyala mudzindiponya zitengani uje ni mufuna nthungo zitani mudzandipeza pano koma ndizakutsogolerani ndine mfumu anu mfumu ndikapolo anthu aje anthu aje ayenera kukhulupirira ngakhale sankhulupirire ndikapolo awali mmanja mwawo tsopano ufumu uli kwa anthu onse adziko lapansi.